Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
A jarru tawre to boggi jande ga fandu hala Mamadou Sama Sewu jom nyalli sakrabe hedibe. Kaltidal hakkunde bibbe lilim mali ben bangal raison ngaji di timmi ben nyande altenere de kal jombe jandeji duure dun nono kan nono to Bamako Segum ben meman ka be hawre do mudle journal meden. Banque mondiale bami anya faba de mali le titre la courant o mbel milioji chapan jegon dollar al hali milliarduji chapan tati e joy cefa mbel gulinde totata lamu o to buguni tonno jamare de woy tigi titre la nokuji mbel hertanade mbirki sembe caldi tawane kumni be kbar mudun be na gondi e bawdo mabbe bangal landinal kawrute hono marakanay ko nande mudun dingun sembe kawrdi amen hande kikide talatare noga itati avril 2024 bismillah sakrabe altenere kenya nogadi avril 2024 wonu ko timmi men gulleji kalti lalla kumni di raison ngaji di on wattu goto dun tilike di jandeji dodure puddi non Bamako do yontere jabbide de fadde majje jogtitade to segutun ko hawra mbien ko heewu huncinama hore liddi do mbenn nokkuji di fuf kaddan ko mi met hejawda men to segutu hebe non de du fastan Ousmane Niall Wuli e sita sidibe
to winde inde Modibo Keita wadde dun kananke modo leydi ndi yalla kabaru makko ana jangine leccudi l'école jande leyleere inde fedde yottotonde kaltidal dialogue intermalien yirwinde demal hono dun e nandore mudun woni e himmeji dartadi le dialogue intermalien ko wada do Bamako do madam Sawadogo Jelika Dambele woni jottino kabaru le kaltidal kabaru region ngaji district Bamako
programmer la sinibara dabiri fie yalla yembere 20 septembre 2024 an hebal lalnele genikidal ciagal mudun parti politikari buite fa haada e joytan me teatro kasin joda hala wada hakune lam on ka e bale parti politique fata jutunde o lam hakkone rejo kono libbi sappo didi nyaade libbi cefantate jeegon be kulonel en joyombe be hokke desowal general dekkundine juude habeni be bombe be yalla leedni dejo ana matele mudun
to seguto janginobe jande dodore darti sodu jangirdu darne bangal leedi yankaku yalla eden tugo do fina tawaji meden celendu nyamude sefa esay daw woni horaje fedde golleji mudon to seguto
mangal pade leedi mali an halen lalnele fa woda kasin itta ko jaati e golleji baale politique fi anannan mudun e haana jokkude leedi fu hannen saabe tewde balleku sulani leedi wotri wawni badde sariyaaji kebal leedi mali ni leedi tanka e beyimbe mun ko han gollude e mudun ko naari bangal kabaruuji jawdi leedi nin dabidi fiye yalla acci nyamde o kalsko noddete français fan no yaawiri
holitinde wiide di golleji balde tati jodo haala kaldidal hakkune bibbe mali ko region ngaji wadi le ambassade ngaji e consulat ngaji mali
sakibal tutar gaaji modou kabar yom banga bem abe facebook e ndut x on twitter kiddo milal ngaaji chaban tate joy cefa won ko banque mondial ami anya toto leedi malindi bangal faba e leti dalla courant dudo ben humpitama wattu kawtal 2024 ben fmi e kan dudum banque mondial dum wadi hakkunde sappo joy e nogay avril to washington to woni ben dum wadum yeso ministre amen kum ni do kaba ben kebe e am sadaji kedna ko banne musamma liste ko de fastan Ousmane Niall Wuli
Banque mondiale ami adi hokkude mali milioji chapande jegon dollar ko hawrata e ko buri milliard nga chapande tati e joy cefa ndi jawdi wattede e kabaru courant mali do sodugol ndiyam yite yewrude e leede gonde le fedde omvs e wi ministre communi do kebal ndi jawdi faboto leydi meden ndi do projet ngaji yogaji bangal courant ngaji kebirtede e nange al husseini sanu haltidi e jokko hore kejaado banque mondiale le hirnange afrique kanko noddirteedo Ousmane Diagana do kabaru netta e kebal le mali holtinde wiide banque mondial ana e gollidibe mali arande de gollirde faabeke mali ko buri milliard ngaji ujunere e temer joy cefa do projet ngaji yogaji yogaji kolleji mudu ana gondi e wadede le o wattu de kawrite ngadan fa kaltidal wada hakkunde le de gonde le fedde banque mondial e gollidibe mudon do kabaru jirwere e ittugol jawdi
den to bugunin to landinama nyande alande nogo go avril kawrutal ben marakon final marakana dum wadi yeso ben kawaru kumbe kabaru marakana to sika soto e kanyar dibe serusiji region non do landal ngal do landal tawere fuf kambe kumbe kabaru dum be holti metmabe e ko nokkuji hertanade mbirki sembe caldi hewa fetu bugunin ton lalaysa walat info nelo damen to buguni wonko hebane kede fastan Ousmane Niall Wuli e sita sirbe
le jam e janjere woni ko fc rew to rakab Bugu fi FC Tadona Dugu Nina Bigot Ecoal Mary Jakite Joko Hore Ligue Regional Yeti Go Hakilo Ka Holiti Metti Mudun Rafe Nukuji Yewtereji Mbaye Wadede To Bugu Nito
Somme d'abord confronté
Mel Ele Titalaji Lafi Janginede Tiagal Mudun Jangino Fio Ebalon Obe Kuhe Mepbe Wala Andan Kume Hasingine Mudun Sane Uyo Titala Gwato Mama Mati Sa Yeo Hanen Yime Fu Ekin Tnobe Chukol Amin Piyam Kumbalo Kwa Ligeni Bugun Do Fio Gwato Mepbe Wala Neto Andan Do Kabaru Igul Leji Titala Titbo Mete Mata Yime Ana Jodo Le Terrasse Amin Tume Fiyata Balon Uyo Kule Kwa Yadata Saria Haro Chaldi
Lamin Kone Direkter General Zenes Haro Chaldi Buguni Holiti Wide Fai Etawede Ben Jogi Titalaji Le Goub Region Buguni O Ana Gwende Wade Ibaudum Enfu Yalla Ana Tawe Iyaso
Evidemment On est en train de jouer
Gwangano Mete Wende Fide Balon Le Terrain Amin Basket Do Basket Ka Epire Balon Ana Sirti Dubi Hev Hanen Gwban Amin Piyangan Balon Ligi Enta Hate Mudun Fire Balon Ligini Bugundo Ana Honchini Hore Me Wende Gwende Piyan Balon Wawde Pide Le Lidni Fu Me Wende Gassin Ibe Robe Fiobe Balon Mete Hasingin E Terrain Marakana Goto Yalla Nyanat Warande Ngal Gwbanu Ana Wafide Le Lidni Fu Mangan Mudu
Holtindi Wide Joni Wende Sape Go Konde Yambere Wada Buguni Malika Yundu Jogi Kupu Figol Marakana Ko Hebe Hakilo Mudun Ko Koliti Wide Duwana Ko Lala Shawalet Infa Hebe Ne Studio Tamani Yude Buguni
Sijo Tamani yo projet fondation Hirondelle do Mali do mo faaba mudun ittira leele de gouvernement Suède Danemark Suisse Royaume-Uni kanyum Union Européenne et coopération espagnole
bangal yotere meden hertanade yotere dum woni dossier la semaine hande be men hala ben chatale bilide e kabaru kubu dula wide avril yo wat kubu le mali no hawri dum ne tacugol courant ben satungal sanne denno kala machine gaji sam doji men ubala so cuudi so kulentereji ana yirwi dido watuji din denno muino choto majjuto choto dido kulle kanye dum muino muino majjinoori di fuf ben non heba no yirwi ni keba munne odo watu o yelande pedro famdu armudum fatuma ko jowo ko hebane kede fostan wosita sidibe usman yaa
frigo ngaji ventilateur di kulleji di jamar hasinge mudu sanne o watti kubbu dungo holliti yogabe
ko non soma kurisi matin
men jalti beta ko tewtide humidificateur le o watti gulare edum wawi nafude min sanne mi wari sodde ventilateur kany humidificateur mi kam ventilateur an hebire hakkunde ujinaji didi e ujinaji didi e temer joyi humidificateur hakkunde ujinaji sappo didi e ujinaji sappo etati no wulare foti joni sandari soka ma jati njurminete be mbawa fe anade wali sodde climatiseur wulare ana wodi le o wattu anade ana tidi be jogi himbe nayabe le galleji amen neno neddo wadan ko ay fu kala be keba mosala
Suleiman Mali kany comptable le boutique goto le luma mango gene bamako do to di kaki ciotete ko holliti ben wa fetire ko yata cefan e joye di gineji de nyol man goto ngalle wi makko di kaki ana hani nangirede juude lobbe du watta suri boya
wattu gon en joni o sodog ana gara sodde humidificateur ngay mbaw sarcede kanyum ventilateur ngaji mbaw sarcede ventilateur ngaji mbaw sarcede dem bay sutu dedun ko yata chapande na yade chapande joy le nyaloma humidificateur mbaw sarcede min burata sappo joy yade nogay le nyaloma nawtara no wana ko yafi kulitan yogabe hono be gatta ka antidi fa be pam hono be nawtorto do
l'utilisation
gongano di kaake di ciogumu yafi ko he majji wawa boyde sunurani mudintine sab nyol hanan din soda sanne ga sawe tajun courant joni ko he kasin wawa mudintinde di ventilateur e frigo ngaji nandal mudun
yoroga kalansisa
wulare ana wodi joni dum beedi golle amen firgo ngaji ana kewi gadde cedi famu intine mede jogi kili en o wattu mede jogi tidal la yogaji hono rafikaake gollerde kaake amen yogaji boni sabi taddi gol courant sini men kebinum bawde sode groupe electrogène ngaji an nafanno men kaake amen fu boni sabi taddi gol
courant problème di
festa kili en yoga holliti kan en weltama sanne cegan su nabbi di kaake mu intine yoga me holliti kan en weltaki sabi ko mu en lonke wode
det le flasa baken
imba wadde baldi de na ba tati tay waray gaddo wi men jami ndara firgo ngaji mudon se tay ko boni mi mo intina se tay bonay du be mbi feemi ittadun e courant mi waddi faire en fa mo intine ka courant wala wa mo intinde dun edun toraka ka wana kanko mo golle golle mu
ale note
ciottobe kay mo intinobe di kaake vangnetere nanan mudun holliti wi an tewtra jamare tinno jogoro di kaake juude lobbe yalla paddi kaake bonale
jeytuno Oumou Berthe mi alluli do dikore iwi hen altinere hande do gadi avril tiagal nyaw den murusere monde wonade fina tawa ewi kanko adama taro hore jo fedde lulunde fidama artiste en leedi mal kedan ko hani estajere fosango sita sidibe.
Je pourrais dire que dans le foyer de la culture aujourd'hui
mi de way halde hande jati ko nari bangal golleji fina tawa leedi mali ñol man handen o debbo huli deroga mudun sanne sa jeewi gidino o debbo yotti nuku noddirte institut national des arts on nati neddo yiddo kulleji fina tawa sanne yimbe ko heewi andimo le walle ko noddirte cote ba li enado ciagal mudun kanko nati jati sabe mudini walle ko noddirte groupe ñogolon kanko ummu nati debbo arandre le ne walle ñogolon itide tiatri ngaji fa handen me won sukabe ngino sanne nesu meden pa fina tawa meden be ana wonde wadde jande mudum mide wa hala jati fesu debbo o may ñol man handen du natta ko sabe wadde tidda la fu le golleji fina tawa meden kon itun tiatri ngaji nanal mudum
complet avec le départ de ces monstres sacrés.
Allah bunu lende kala yube islam fu sakra do katene ko wajjo hande mi ton wa sato dum dadi bangal viamo 37 321 ma onji do application sito ni bangal play store o sedi yotre meden magazine yotre meden magazine hande mo rewben yoydu rewbe ngado be golle ben essence uni pompis en so bama ko do so kedde leedi ndi yata tagal tela jalane be do famu kedde ko men kalifa goyta do fostango min sita sidi en kirejo tene dina yusurba gollole station essence to segutun 11h wudi wattu mo mi jidi o do gollowo o nyande alterre de tawa sotiri jati client hobbe kakul gollirgal makko e juude e do dum makko nogay o hinni o do golle o eli yakabere
mi ga kenyere
min wada ngal gollal sabe min naftiro sabe ne wawa wurre so golle ngal gollal wel ka sanne du sabe so natmi hen watno fuddi ngal gollal be fammin ka honen golla ngal jaarta ciagal modu be bamikan me be tidara fuli ngal gollal ngal man handen mi de haba almasa dadan fu hen gorko e debbo men e golida tarrafol hakkuna amen do kiyam ko hewm en ana welti sanne so yigan mi de ciotta o essence yoga me be jaati ana wi'a kam mi tinno fa hande ngal gollal mi de tetro robbe fu tinno golla yalla be darno ko e me
bitasoro mina
tenena golida e worbe hewbe sidi jara yu goto e mabbe e wi makko tinare mo joggi debbo o takama sanne le golle o
mi de golle o debbo tarrafo wala hakkuna amen mi de way kalne robbe ben mi gollal meral wala kanko fami ngal gollal ngal man handen o debbo kanko watta golle fuko woni station amen handen on teddina hoori ko o mo teddina homo fu giddi o wariga me yi'e fe goto on do hidda ne fu tofon
latadi pompiste ciagal njoddi ko hebata e mudun yudun kebal golle wonandi kanko amnata sangari kanko pompiste motitun haklaji jamarne tawere fuf mo tajiro wiide golle kayno lati fuf na nafa bingil adama
newi eleve
mimi jangon ekol no mi longi hebde hore hen li on watti goto o station fuddi bamde yi robe ciottam essence mi wari mo hokki inde dan be pammi kan torrafo wala hakkune menen mi wardo ko heewi handen an hokka kan ga kalsi tiegan sube soodi essence jaati sabe weltigen ne golal na sanne mi tijji ngol man handen rewbe fu an haani gollude yalla dar ko e mum sabe ne so wana e golal an wala te denga fe goto hisaaki ma
rewbe pompusi be tayka bam ko do dum won kinibe dum e leeti alaaji saato jaati torraaji worbe na duuma be o do inna galle mo sukabe dido mo mi jidi le station goto yo misalo mudum o holti video heba fe juktitaade jandeji makko tiagal ko hebi bakkele tanu 2019 taw jo ay fe indade
mede tawa mede wada imagol bac sarab dan wana bawde sanne du sabe so nati ciotto essence pompis ne hitan 2017 fuddi mi ngal gollal mede heba hen huune ga samoji kilian yogabe famirta kon ta ciotto yogabe essence ben he hala sanne yoga e wonbe du so warga ana tonyo kan essenceire yoga jaate sina memude kan mi e milo dan huune fu wawa podda gollal sabi worbe ben wawa hokkude neddo huune fu wasi ngine mudu
gollobe station ngaji ngetti sanne tinare robe pompise bedo yimbele holti wiide ko rewbe tawali o do golle o du jaati yirwire koreji
tinnare tan wongu sabi binta so rew yogabe tan wad ngal golle pompisiya ko neddo wawa wadde huna fu aduna so ni walan ana habbi rewbe fu ana han tinnade hannen tewta golle dudu ana nato sabe worbe mi sulta sedam mi watti fu so mi iddebbo ana wada hono di golleji ana weli kan sanne so tindigen be heban alma saddaji mebbe ana bori be yili yido mere tan
yalla yalla na tudo
jo station ngaji holti wiide bangul rewbe e golle na jogi nafa sanne sabi dum lato bangi goto to huntangul hore golle rewbe bangi goddo dun utugol rafibgol golle